ko langal mi joti on kala do bawdon tawde le malifu e mangal mudu jotal bien puddira do ko riyanso koro ban Ousmane Niali Buli ndiaren fa nokko non dirte do konna bodde wala kokoji en bien alan yo jeddi lewru janvier wattu jone den joddi do e Ousmane Niali Buli no badda usu
Omar Waygalo jetto ji Allah mi la sakira men hedo tobe wombe to kuriyanso to e konnotobe pami be dani jotango mada
aywa ko watte hirande hana jengudu sanne wattu jungo ma yade en bosso jaltina kabaruji
en puddiran ko wiete e-commerce do wono jaguji ngatedi do bembe ande de nafangaji mudun e torraji mudun en kalan hala mudun le inde le di kabaruji e etat general e pawidi do kabaru jande don jodda halaji e puddi alkamisare jabbina de do bamako do fanda mudun dartude hono jande mali beedata e yirwirde kabaru ko biyeten rubrique portrait dun halde hala neddo and den hala suko jokol goto baro dubi noga e jego mo wala jile ko law en do ko biyeta écriture baray entimin ran kabaruji haro chalde
do kabaru bi puddato do hali kabaru hono yimbe la sottobe le beme ande ko noddata e-commerce
e non jati o cogguna gol sottugol ana wade do bembe ande da jotto suudu mada kalda e neddo biya wadde ne jagumada en tawe a jummaki do gonda
mi cittede wiide dido cogguji wakkatiji kutteji mawdi du ana mate le hen non sodobe kanya sottobe fu kollitiri wiide fa kebe famtare kedde Mamadou Sama Seku e sita sidibe
bomako do le kedde leedi ndi yimbe la hewbe na kinni jagu du ande kesse lullingo e-commerce be holti wiide kabar mudun yafini sanne kulentreji kewdi ka non hewbe dun guitike kuteji mudun bangal nambaraji ngadeteedi
numero doy wi
mimmi nelli kalsitan yehi mi hewte kalsitan chagamod mi hewte kasin wona ko sodimi on ga resmo jogi mono resi western union watni wettimi himi itan kalsi on so be famini kan wi o resi wala resi lobbono ga hande kan jaati inde gollidraare mabbe ne ko hewta be di kak ciotteteedi mi nelli mo ko yata ujnaji debbe bamde de nyalane fa wartande hannen mi noddama bamata appel da
njeyo be hulti be odo golle o yo dabare yawinde biltude kasin ne kila en e bedorade kebal hisale fi e torraji kabar mudu
o kardi la kan
kilian debbo goto ana won nelta kan kalsi do numero hello amen do beme andele tiagan o lamdi kan mi ciotram basen bodejo tiagal mudu mi tawi dum wala numero amen fa watta kikide wonko jom noddi kan so famintini kan
onemu ga war saran
yalla haddi dido bonandaji bangal jagu ande kesede julabe be bi dabare ji yogaji kedna modu bu fane commerce
diga komanta
fande ne rewndebe min e tewtra kilian homo fu e da mudum patinel amen numero mudum watti fu san haaje wadde ciogu kadi wa noddir amen tan be kalna amen ko be kaaja men en jaati men noddambe me heetna be dum
point ala ling
bangi goddo dun kambe sotobe be na ndar kilian en be tiddindi fa laaba dabari jidi sabe mojjere goto fuf
dido kabaruji fan ba hebe do bemme de ande to Ousmane Niali Buli en ben imma draji ko nayri bangal jande leedi med en di fa be yoto yalono jande de hani wailtirede dum fuddino le rezo ngaji di kanyel ngal lure bomako de amdeli nay fa yotti le jagom lewru Zanviendo
Barno bir anon di jondeje ana pawido jewtugol kabaru jande leedi meden ne sukabe jokolbe hewbe humini be jande hono ayam kawri e di batuji Mansour Kone won e ayam holti ko ni hakkilo makko do kabaru jewtugol jande lekol malike de ko wi jaddata may gaddu faccitango Mamadou Sama Seku
on no de l'ensemble des élèves étudiants
e do inde AEM image amen di yo hono tedingul hejo jandeji di men darra honorojo amen be AEM be haddi torraji len kuji jande lire hakundere dudure minen jeli dunno yo jande hitande teddine dum wawlata sababu ko cangol hore sifa mojjo jandeji be ngattana hakkilo dunno kabaru bakka lundu do professionnel be butude alkadra kewdo sukabe le koyle universite ngaji di hani jangobe kebe buralbe totte hakkiji mun en
wattu joni en kalano kabaru kafeji ciotte li dati mawdo bamako do usu
e non jati baru do dati mawdi bamako di ade sukabe jukurbe anan jilo an ciotta di kafeji di yarobe kursini kultiwide du cugguji majji ana jafi
le majjun be do sottobe be bibi jogi tidal laaji wattu jono ka do e tayde fu wobbe do anton ana keba ko ne ngiduji mudun yen fa kebe famtare kedden Mamadou Sama Seku e sita sidibe
be do jewobe kafe na kewi san le lumoji bamako di ana mabbe lay dikko holti video do golle o be bangal kasindine fa su tela yogaji ana e kabar mudun
samoji midi wa hebde ugnya didi yaade ugnya tatli nyolman mi danta kon jamman mi nyalla min yaha yoga kidian dus bammi nyamane yobata
ta juri sara
bamako ko be hewbe dan jara kafe e fudode nyaloma den hakilo be do njarobe kafe be yo hunde lobbere hunto chaldi le nyaloma
minke midi Nescafe sanne watti bete sum hebe do jaati hordan nawan kan sabe sum yardum tan mi huyan sanne e gollan fo wondimi wadde minke midi wa yardama kile tati nay makle joy le nyoloman
3 4 fois par jour
e wi hojotobe hewbe yegol kafe nafa bo sanne kebal golde jokolbe hewbe latto sababu dun buytude sanne ref golle be do jokolbe
dun nabe tay yotere meden mini magga le yotere meden mini magne ngaran halde kabar golle ji sukabe jokolbe le leedi malindi usu
e non jati baro hakilaji sukabe jokolbe ka ana certi do kabaru hono be kebirta golle ji bawdi nafude be yalla be jalta e tidal golle le mali
lamu kobbe ka kolliti sukabe an bay nayrade demal kanya fa yotto weltinde bibbe ledde de le leedi meden di fa kebe famtar kedde mamadou samasi kanya sita sidibe
yalla fewtade tidalaji kebal golle le mali hakilaji bibbe leedi mali na certi sukabe holti rafegul golle nawawi sambinde bandiyaku gobbe kay holti wiide lam ko be kani dawrude kebal golle
fer appel a toutes les
mi wala no dangol fetude e balde fe damudum mi dan mila ngol man hannen dabir yoga ana han fetude lam on son hayabe wala golle be wa wadde kulle fuko milaka yoga suka ben so arifa hebi def jabta yaade jangi kasin sa bere mila hannen wala fu jase bon diplomaaji ciagan jande ko he me hannen nadde armi tan milto projet nga yogaaji ana han wadde le leednin ko nafta hayabe
gede kewde nan godi de jokolbe no bawi hinade golle no holitide Drissa Ballo tendino woto ministre kunde kabaru golle e ko nande mudum
concernant la transformation
ko nare bangal weltede kulleje remetede leedi meden mimile tejji so dum wadama ana nato sabe sukabe jokolbe ko heewi heba golleje gago buri heewde hannen kulleje remetede leedi meden fu ciegan leede tan nabete ko he majje ko ciottete lumoji meden attaman wala ko weltano sonde kulleje remetede leedi meden ana welte uddude tati golleje to hayeben fottade mo cogguji nanal modum
transport toute la partie tertiaire
for de dabare dumine hebe alqadara be kibay golle be be dan fewde limali
ko nayri bangal ko mbiten portrait ko en garan halde hono kabaru wumbe be usu tan won ko andan da dum woni bindi be noddirta baraydi
aya holtinde wiide kay baru nyande nay lewru janvier do yo nyalom adna kejana do baray don wumbe bindi robe e ibindi
non wori wattu jone en garan halde kabaru odo suko jokol noddirta mamadou cham omo jogi diploma ko dub mo kono bare e dubi noga e jeegom yomo waday suudu do wattu jono haali hono kabaru baray wordi dum woni bindi di wumbe bindirta di fa kebe famtar kedden Mamadou Samassé ko isita sidibe
Mamadou Cham yo jogi do licence to faculté droit public Bamako local june o gollowo le société goto to France to hebi yottade on don nokku sabi bindi bray faccitini kabaru mudum
mon cursus
mimi wadde ya fito hakkunel genni Bamako e genni Togo ko nari bangal winugum binni men yibbe lafabe jille mi fuddike jande dan le sul l'école to sukabe lafabe jille jangatale leedi mali cagane mi defunen mi wadi bac mi yifa université no de faculté de droit public don jangum
droit public
wana sato fuddi do imadraj di ne woni ke kanko cham o mi halata laji kewdi
les difficultés quand
ke talaji kewdi anado menen mi yimbe men wala jille sam wala futu men wayade sun wala ni me doyta cagal mudu so yennu ko jogaje kasin menen ga jamare nat ndur amen anatidi sam yimbe loja ben ko heew hannen yida fi battade amen duudi torra goto ko me matili gurna amen
on est confronté à tous ces problèmes
kanon Mamadou Cham na ndar lam ko be be hun cende hore kabaru jokolbe be jile mun en napamdi bangal yidore mabbe so honorojo bako embe o ndar be do fa hande tekkinde kumol
le pas mere histoire wattu jona en jahan nokku noddete tumbutu al bilali soudan usu
en jahan ton baro hed woni ko kalten hala mudon ton handen
en kala hala dum woni moni mama mo noddeton flam de la po
ay bismillah hed woni ko wondo hen ko kanden famude
fa beedre den famu kedde mo kanko noddete Aboubakar Mahal madam touré yo mo directeur kido dum woni commune ton kabaru fina tawa o hali kabaru no odo moni ma wori fa beedre den famu kettine den ko wi do hen do facci tan Mamadou Samaseku
je moni ma
moni ma o ilama bangal antongo fere hewtogol jam dum wadi dum lamu Alpha Omar Konare e kanye John Rollins Mogana garbe ga ene ditinde nokko nokko mo inama e do jawdi pabotobe mali denno munima o do mudun tonga yite so e faga e sere madindi nawudi kabodde kewde mu inara de sima dum fufu yala honti yokugol kabodde tabotobe den ngalbe hinnaade hewtogol jam tumutudo andonno munima o yo nokku mawdon sabi anli madindi kulenteji kewdi hono biro ngaji gando nokkuji di yambreji ngadete denno hono inde mun holiti yite hewtogol jam
de la paix
tout n'a pas tenu birki sembe tial Usen bien kan Côte d'Ivoire 2023 wotto battikide
non jati baro sugabe jokkolbe hono yidbe faabade egle e Mali kolti wide kanyin kay mursi fu walna dum hen de soddugol moyo ngaji Mali no cuggudi mudan foti fu ka jogabe do kolti wide won goddo ko ngada ko wana dun
sotto moyo ngaji wombe do bomo ko do kayyana gonde hebudo koni en gidi muden kanye wombe le kedde leedi ndi fa kebe famtar kebe Mamadou Sama Seku
bomo ko do jokkolbe kinni gila joni landinal kan yalla jingande jor en Mali be jawri fu hewanta jogabe
ni gela
soni wala sabe titalla mimide lalni jati sodde mayo goto ko burbo nyaaji joyi mimine jingina sanne gubal fiyanga balon leedi malinga mi fezo hokkam o nyaaji hannen mi wadan do haaji yogaaji kasin ko walla sodo di mayo ngaaji sodo di mayo ngaaji yo jingune leedi tan wonno mi ngi mide lalni sodde di mayo ngaaji soni wala laf bawde mi ngi mide way sodde mayo ngaaji di fezo di burbo nyaaji joyi
durutay amodou wala
hakilo sotobe ngal do kawtal kan ngarongal jati hunde mudunde e wima be sifaji kewdi mayo ngaaji nangodi
mimide ciotta di mayo ngaaji sifa kewdi di mayo fiobe balon leedi mali ana soode watti joni sanne sabe kili amen ko heemudun yo hayabe non yoga di mayo ngaaji ana ciotte temedde jeegon yoga ujjere temedde didi yoga fa ujjere didi
gofu na ta fo wafla
ando wiide bangal odo kan o leedi mali ndi fudan piide nyande sappo e jeegom sanvi fawde afudu sud
neddam e kabaruji wonode joginino den hande en sukabe jokkolbe doni alan e jeddi lewru janvier itande 2024 bien a jarama
sanne en bien sukabe do en jootibe kala do mbawi tawde le mali fu e mangal mudu yen ji wattu goddo